Nakede kumacha nengolokoka kuma vivi nenzikirira omutonzi nemwebaza Wachi nange sisanyuka mu kuba bulamu nambe mu lekagwa nzima mu nebaza mukama wakede mpulira buno bulamu tebwakyuse nkozesa Mukama wake dempulira Uwake dempulira Atete wachu sempozesa Oh yeah Ka radio ntuni nzeva kuba wasanyo Oh yeah Oluo mulimu nenumba Ngangulumbi sana sanyo Oh yeah Kamudu ketuni nze Ngolo bula mbwese tinze Kamudu ketuni nze Nebaza mukama wake dempulira Buno bulamu tebwakyuse nkozesa Oh yeah Nebaza mukama wake dempulira Obwake dempulira Ate tebwakyuse nkozesa Oh yeah Tebwakyuse 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 nkozesa Tebwakyuse 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 ndabika Te what you say, mpozesa. Te what you say, yeah. Nebaza mukama wake dempulira. Buno bulamu, te what you say, mpozesa. Oh, yeah. Nebaza mukama wake dempulira. Obwake dempulira. Ate te what you say, mpozesa.